ukuzizwa usempini kwesinye isikhathi kuyithuba kodwa elingenzi kahle. Ake ngisho ngiqonde nje ukuthi kwesinye isikhathi ukuzizwa usempini yokungathi ubhekene nobutha kusuke kuyithuba elingemnandi kodwa esuke livezwe uNkulunkulu. Nakuba suke thina sijahe kwenzeke kudlule, uvese uNkulunkulu asenze kancane izinto. Angikubengelele, phinde kwamukele futhi engosini yethu eFresh. Ngingusibonelo Bethi Ngema, ongomlomo kaBenny Diamond weChristianity Works. Angithi nawe usuke waba kuleso simo, uhambo ohlwayini, ungafisi ukuba kulona. Ukhuleke ngokucela ukuba uNkulunkulu aligudluze. Avese aluvumele liqhubeke, kuze lifike ngisho esigabeni sokuba ugwadule uqobo. Kwabe kuleso sehlo kanye, amakholwa sesikhathini somphostoli uPetru ayebhala ngawo. Ayizingelwa kabuhlungu ndawo zonke. Leso sikhathi babekholwa sengathi uJesu uzobuya masisha. Wena ongafunga ukuthi kusele insuku nje imbili kuphela, qeda afike qathatha. Ngakho, nakho umoya ongcwele akhuluma kubo ngoPetru. Esibili ekaPetru 3 verse 8 no 9. Kodwa bathandekayo, maningakhohlwa lento inye yokuthi kuyinkosi usuku lunye lunjengeminyaka eyinkulungwane nokuthi iminyaka eyinkulungwane injengosuku lunye. Inkosi ayilibali ngesithembiso sayo, njengalokho abanye bathi kuwukulibala. Kepha iyanibekezelela, ingathandi ukuba kubhubhe namunye, kodwa ukuba bonke beze kuphendukeni. Manje buka ngoba nakho sisakhona, nathi sasuke singekho leso sikhathi. Emva kweminyaka eyizinkulungwane ezimbili, sisakulindele ukubuya kaJesu. Hayi ngoba uNkulunkulu enza kancane, kodwa ingoba ufuna ukunika wonke umuntu ithuba ukuba aguqule indlela enza ngayo izinto. Kwesinye isikhathi uNkulunkulu uzenza ihambe kancane izinto, kumba ngithi iyona ndlela okuzwakala ngayo kithi la esuke sihleli khona ngaleso sikhathi. Ingoba yena unecebo elikhulu. Kwesinye isikhathi lelo cebo elikhulu lingathi, kwesinye isikhathi lingabanye abantu, noma ngayikuphi methembe. Isikhathi sakhe sihlale siyi-perfect. Noma ngabe sikuzo lezi zikhathi ezinzima, okusemqoka ngoba uNkulunkulu asiphe unqoba siphakathi kuzo kanye. Angisho ukuthi ilo kanye izwi likaNkulunkulu leli eliza kuwe li-fresh namhlanje. Inombolo yethu ithi 067 706 0077.